Oh ja. Rada. Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi. Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi. Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. I'm a vip, I'm a vip, I'm a vip, I'm a vip. Leo ni kusereka, I'm a vip, 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 I'm a vip. Leo tunakatesa, I'm a vip, I'm a vip.
Ex wangu anagonga miaka 60. Kenya ili ni bamba ni machiti. Kumewaka jopunguza pilipili. Mboka leo ni kungono kwa ofisi. Dwanzi amejua ana akili. Na madem wali acha kuniamini. Juna tunga hadithi kama shairi. Na wakula kimoja moja kisiri. Ifikati level legendary fisi. Nataka bibi ana hustle kama mimi. Nataka bibi anapenda pia miti. Askwe mshamba kama DJ Shitty. Mindo main plug ndani ya kamiti. Next year napanga kuwa na kitambi. This year jo form ni walami.
Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi. Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi.
Leo kana chekeshwa ama vipi. Metoka janta bana luku joy kotiki. Manika drinks no my yanks wasijifiche. Boto zifike kwenye gram ndo watishike. Benziki ama vipi tuwashike. Maji katwe bana gala lazima shikwe. Dogo mdogo bila teke tukatike. Tufike jake we kenya kenda ni akiche. Hapa katwe futi bana ndo the mission. Langata tumeshika jiji ama vipi. Katuko 18 polite parafiki. Bia mbili policy tukiwakiche. Kame chachisha leo swimming ni kwa deep end. Nacheza offense kiasi yake defense. Na weather mbili za kunyemelea the females.
Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi. Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi. Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi.